mbụ agwara m mmadụ si onye na-eme mmemme ya kpọọ Jizọs kọfọ ma o wutere m na ụmụ mmadụ hapụrụ ụzọ ga-ewezi ọhịa ọtụtụ jizi aka ha akpọ ekwensu ofu na mmemme ha jezie ntị ịnụ ihe ekwensu na-eme ma ọ bịa mmemme.
Oge mmemme bụ oge ụmụchukwu ji aṅụrị ekwensu bata ọgbaghara abata onye na-eme mmemme ya kpọọ Jizọs kọbịa. Oge mmemme bụ oge anyị ji enwe aṅụrị oge mmemme bụ oge ụmụchukwu ji aṅụrị ekwensu bata ọgbaghara abata onye na-eme mmemme ya kpọọ Jizọs kọbịa. Ụmụchukwu ji aṅụrị ekwensu bata ọgbaghara abata onye na-eme mmemme ya kpọ Jizọs kọbịa oo.
Special, memory and different, okay, huh? Oh, kara meke ke buru na bia na hall eke chake ke special tina wanya ta chama na ta mc ata ndi so chata no mbe atatara ya onwe bido no apa sawa ndi na agba agbo na anyu anyu onwe bido na ekwe so bia na mmeme una muno to ekwe so ti batanu ni If you want more, my blue band is more now. Yeah.
Pensu bata, obagara bata Wenye leme meme, akpo Jesus kabia o
Herod, Herod mwende mo Yese Herod vese na chachi Kwenwele mo mere meme Ipuni belute, ya ure maifani mucho Ya mwono kai kai, ya na teribrandi Ishe chupotaya, ya kuinyona kwa ganyaya Owe uwa bobo nkena bebu Ya joya ke di amam de meregi Tike lo mara sa wakuru mama ya o Mama mo kwa mi yem ga kwese Nye ya faya kwa ya nyegi si John John no baptism ane ti stop o si oma Imana na tike lo pya kute zile Eburi si John nubunye Eburi si John nubunye Imuna lune ekwe sa batala no Onye ne me me me
ya po Jesus kabia
Bata